badezi tukawali jekerezi kutukawali eso zizi setuka uli vivi lifundama awatari suri awatari simbi mono ya teme kubo ya lituja kutobo katitufana mera iganye nga wali yokatonda ayo bonaba muitari bao kubayamba msao Balema batambula bakasiru bogela bazipe balaba nabafu bazukira mukono gwe gugula ne bakigala bali mu masuti abanywa minjaga kubanga wagulawo tewabagalawo wagalawo tewabangulawo wabali nango mulabe ani musawo baswazibwa oyo mbutalimba bamwesigwa mboteye bakera tabongo taitalo zaffe yaliziwa na emigugu gyaffe egitukola gitikule byonna ebiganye ebiganye byonna bikwasi katonda oli mulwani wa buli lutalo musawo Good night.